Yeah. Your boy is a business. Baby. Is a business. Aquí escuchando a Miss Business, baby.
Select your.
I'm the only one, only one for you. Hey. You're the only one, only one for you. Hey. I'm the only one, only one for you.
Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less. Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less.
Yo, nahitaji nipe mapenzi, nahitaji utulie na mima, sihitaji ufanye ushenzi na ugopa skendo mtani. Ah, isiwe tabu, wonitese niteseke, wengi washa nipo tabu staki. Ya amini cheke, na mini unanipenda ya mapenzi wewe jizi. Ah, mitipanga nini unataka lazizi. Hilo figa misi choki, sihishi kukutazama. Jotu cheze kutu kutu kichoka kibaba mama. Sema ni kubebe ka ukichoka kutembe. Hacho anite mpige debe mayowe washa sikia. 3, 2, 1, 0. Acha rozi wa hume za mazao. Zisha pita acha ninja wiki dumbu. Mini mister when you miss. Haya tuende kwa wazazi. Hapa mipango ya rusi kimaisha tuwanze kazi. Sifa tabia uzuri wa sura ni ziada. Sifa na kumwagia heres watege kwa rada.
Right. Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less. Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less.
Yeah, wicked. Tukale wapi leo pumzika kupika ma. Vicheche si wataki minawe kila dakika. Sema nini unataka kitandani kupera. Kwa ulimi nitakufuta mikwako soni kinya. Nisha data kwako chizi japo makopo sokoti. Nani kaleta mapenzi ni mwonge tu hizi noti. Ni God ama silver, sema nini una shine. Kwa hizo swaga za kidivu, I'm down for whatever. Haunuki unanukia marashi yako so cheap. Hizo pozu kitembea mitapige walkie beep. Akili unazotele unya goni hata ukufelu msiku na piga kelele. We mtamu umepita sari. Haupendi kunita baby, wona penda baby love. Yes, you're my first lady, na all the above. When I got you, I feel like I'm young forever. For better and worse, girl, we gon' be together, right?
Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less. Everything is you.
Yes, sir. It's a business. Shukran sana kwa kuniweka kwenye hii track, au sio? Okay, K-R-S-S-R-A-N-G. Mina penda sana nava saka shilingi. Mina penda livo asala. Tena una papara. Hapo ndo meshika kili. Bas, kila nkikuona moyo wangu. Pressure na pando na intuliza na ilo penzi. Shore, wanga game dana wapa pole. Tumesha poka tembele. Tuzidi roo, paka wa blow. Pezi letu lisi wena likizo. Hapo na kwa chana no. Nabadi na I forget the role more, but I keep in my whole road. You're perfect.
Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less. Everything is you. What you want, I will give it to you. Number one, you deserve nothing less.
Now he needs to come. I like that boy.